langa libe libe ngiyobamba lokuhlupha kwakho langa libe ngiyobamba lokuganga kwakho ngoba sithandwa sami yangilimaza impela sithandwa sami yangilimaza ngoba sithandwa sami yangilimaza Yasasemaningi lamahlebe ezindongo Dewu yangijolela angithembi ndongo Hliziyo yami ungayiphosisaleni ndongo Ngobi yolimala hakulula uxolo Diphiki baya ngempela mangivele ekhaleni Khalela inkomo sikaba bengayikhiphe esibayeni Ngoba sakithi sigcwele emahlangeni Langa libe libe ngiyobamba lokuhlupha kwakho Langa libe ngiyobamba lokuganga kwakho Ngoba sithandwa sami uyangilimaza Impela sithandwa sami uyangilimaza Ngoba sithandwa sami uyangilimaza Ngiyazamantombazane maningi Naluthando lwami luningi Mpela ke manje ngidinga nongoti Wezothandwa ngempela hambuni Singase sihlukane impela wentombi yami Lenhliziyo yaziwe namama Elangisenabo lamandla oqala phansi Inhliziyo yami yakalapha Langa libe